getatunes.com.
Ay, ay, Foxy. And I did shook,
say.
Ndilindi maloto, ndimafuna nditole melo, ndimafuna nditachenjelo, nanenjale nditoyendelo. Ndilindi maloto, palizomwe ndimafuna, ndimazilimbikisa, podi ndine mamuna. Bali, bali, bali,
palizomwe ndimafuna,
bali, 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 palizomwe ndimafuna, ney. Ndilindi maloto, ndilindi loto, ndilindi maloto, palizomwe ndimafuna,
palizomwe ndimafuna,
ndilindi maloto, palizomwe ndimafuna, ndilindi maloto, palizomwe ndimafuna,
palizomwe ndimafuna.
Dakala mkato mwono ntau ya Itali, ndimafuna kusakala mfano wa hit ya mafazi. Nyimbo zanga azizi fila izu zoma ndi mafuna kuzili mbikisa munga mamuna.
Purchase your tracks today.
Ay ay ay, ndi mafuna matokala pata honi nditakala. Ina nendezi pusha abe, ndi mafuna taza kala fana wajabe.
Bali, bali, bali,
bali zoma ndi mafuna,
bali, 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 bali zoma ndi mafuna. Ndilindi maloto, ndilindi loto, ndilindi maloto, palizomwe ndimafuna,
palizomwe ndimafuna.
Ndilindi maloto, palizomwe ndimafuna, ndilindi maloto, palizomwe ndimafuna,
palizomwe ndimafuna.
Nditakala nditola, nditakala nditola, nditakala ndikusa, nditakala ndikusa.
Ose tita blower, kumakunda napaga kupangisa show. Ndika sawa azindi peza padoku wadi shukuli bo. Zoma kunda nazi, nana ndiza kalabwa nazi. Ndi mafuna miendo inai, nana ndiza peza mwai. Miendo inai, nana ndiza peza mwai. Ndi mafuna magumucho, bali, bali, bali,
bali zomwe ndimafuna,
bali, 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 bali zomwe ndimafuna. Ndilindi maloto, ndilindi loto, ndilindi maloto, bali zomwe ndimafuna,
bali zomwe ndimafuna.
Ndilindi maloto, bali zomwe ndimafuna, ndilindi maloto, bali zomwe ndimafuna.
Music at www.getatunes.com.